kama brush, brush. Mi utumia mic kama brush, nachora masong na chako kwa bash. Hey, mi utumia mic kama brush, brush. Mi utumia mic kama brush, niko lit kama bong na saka tu cash. Hey, Picasso, 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 Picasso. Picasso, Picasso, Picasso. Lines nyingi Johnny Casso. And you know your boy got mad flows. Hey, Picasso, 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 yeah. Picasso, 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 Picasso. Picasso na pen buda vile na chora. Step in the stool, washa fire, Gomora, no Ken. Vali bora, siku njema inageuka ngahora. Buna nkoba kora, man, na kwanga na mbogi mekasirika. And we all about us na si kasirika. You fuck around, si ubadilika. Na unakato kicho ipatwe at the river. Sherea usifike kati ya kualika. Nyima mble na wasoro wa kupiga picha. Mkimbe social media tikutu anika. Punguza pupa, I'm the super duper. Na oba super kuta tuki katalika. Ka unafiga chupa boobs na madhuza. Basi ita uba, mimi nitalipa. Dizzy flow with a million flows. Na ma punchline zaidi ya katalika. Like damn. Huyu kijana ni mhatari. Spread good verse buda kama majarin. Soft life, nimechoka na suffering. Kani shimo niko ndani nilatewa pekee my guy. Uliza hata Natalie. Like ah, nikiona marapa mi ucheki food. So every time kuna gathering ya marapa kwangu mi uona ni outside catering. God damn it. Mutumia mic kama brush, brush. Mutumia mic kama brush. Nachora masong na chako kwa bash. Hey. Mutumia mic kama brush, brush. Mutumia mic kama brush. Niko lit kama bong na saka tu cash. Hey. Picasso, 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 Picasso. Picasso, Picasso, Picasso. Lines hey. Nyingi Johnny Casso. And you know your boy got mad flows. Hey. Picasso, 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 Picasso.